Rais alipohutubia nchi siku ya leba hii tu mwezi dizia, alisema vizuri kwamba zile kaunti ambazo hawaja implement hii salary increment wanafanya kinyume na sheria, na hivyo basi tunaambia mwajiri wetu kwamba mambo haya tunataka iangaliwe kwa undani sana, itimizwe kikamilifu ili tuweze kurudi kazini.
So we have decided for them to call us or for them to hear us, we should withdraw our services so that they can sit down with us and implement or agree on what is right, free and lawful for us.